pushup.com.
Fuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babala, Ke Masamia mamala, Majaliwa babala, Bashiru babala, CCM uchamala. Kona kwa kona chocho tu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti, mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza huu muziki. Tuende gisambu gile sambamba, Magwa nazi dibamba, tafufua na viwanda, dege zetu tunapanda eh. Wataweza kweli kushindana nasi, hata wakiungana matusi kututukana. Magufuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babala, eh, Masamia mamalao, pole pole babalao, Zemangula babalao, CCM uchamalao. Ati mselema, ati chaselema, wananchi wamesema, tunashinda tena. Wanazani kura mseleleko,
tunakwepa.
Watabaki masononeko,
tunacheka.
Kwanza kujagati, nikupe mikakati, amelete mwendo kasi, barabara juu na kati. Shule za kata
ni bure,
sekondari
ni bure,
hospitali
ni bure,
kwa wazee
ni bure.
Sisi tushinda tena, sisi tushinda tena eh, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena eh, Samia anashinda tena, mama Samia anashinda tena eh, sisi tushinda tena, sisi tushinda tena eh.
Magufuli babala, Josephu babala, Johnny Pombe babala, Magu babala, eh, Makonda babalao, Harry James babalao, Juma Mabodi babalao, sisi emu chamalao.
Suka ukipanda na ile shate na vua,
acha uongo.
Suka ukipanda na ile bukta na vua,
acha uongo.
Jamani na vua,
acha uongo.
Mama na vua,
acha uongo.
Mzenu na vua,
acha uongo. Kuna basata,
basi napiga yope,
uwezi.
Una piga yope,
uwezi.
Magu na piga yope,
uwezi.
Masamia na piga yope,
uwezi.
Wabunge na piga yope,
uwezi.
Madiwani na piga yope,
uwezi.
Wajumbe na piga yope,
uwezi.
Wenye kiti na piga yope,
uwezi.
Zenpushup.com.